Ɗoyo studio tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde, sakiraɓe heeɗiɓe ono e jam ɗo studio tamani gonduno hettinade. Ousmane Niall Boulou woni ono kabaruji ɗo, Mamadou Keita to ɓoggi janɗe to. Tiɗalla gonɗo hakkunde Mali e CDAO ana wondi e timmude na fedde hirnange Afrique nde, wi ana lanidi haltidede le o wattu goto jiide ana gondi e wadde hakkunde hoorejo laamu hakkundejo e kanankoɓe woɓɓe. Coggu kulle ana gondi e ɓeydade leydi meɗen ndi balɗe kewɗe joni, toon simanko wonno ujunaji sappo e jeɗɗi wari hannden fa ujunaji nogay e nayyi, yogaɓe e collectivité fayfa jiya ɗum jaati ana tiiɗi. Kanna Cameroun 2021 leyɗe kewɗe hollita wiyede fiyoɓe moɓɓen ñaw covid-19 o nangi ɗum ɓen, hono leydi Comor ekintinowo maɓɓe kañum e fiyoɓe hewɓe wiya ñaw o nangi ɓe, wadde ɗum waddiniɓe tiɗalla sanne le fiidugol maɓɓe e leydi Cameroun ko waɗi altinere nde. Yeɗi woni sembe kabaruji kikiɗa ko bisimilla moɗo heɗade. CDAO holliti wiide ana lanidi haltidinde e gollidiɓe muɗum fuu fatiɗalla Mali o heɓene jogola. Ɓe kolliti ɗum altinere nde ley wattumo hoorejo commission union africaine ana woni ley leydi meɗen di altinere nde fa hannden hoorejo fedde humuninde jokkiningol kaldal gaɗangal fa jamma heɓe ngal woni mo leydi Algérie colonel Assimi Goyta laamiɗo laamu hakkundejo bisimiɗum fa ɓiɗorɗen faama keɗɗenna Mamadou Sama Seygo.
Mi ƴewtike kala ko heɓi golleɗe e le nokku o. Ɗum ko holliti nalaɗo leydi Algérie caggal kaltital ngal, holliti wiide yama ngal ɗo kawrital laato sababu ko hanti mate banggal leydi Mali ndi e dental région ngaji Sahel e Sahara. E hakkillo delmi Boude Djema jikkugoji dow Mali ɗi ƴaɓɓiti sanne. Nden no holliti wiide yoni ko pelle ɗiɗe fuf gaɗa kaltidal no haniri yalla ko hasindina dow kabaru tiallaji ɗi e dawrude ɗi. Hoorejo fedde lullirde commission union africaine Moussa Faki Mahamat wari Bamako ɗo ñande altinere nde, yalla juktitade tottodiral hakkillaji. O mahani yiidude e laamukoɓe transition ɓe e kañe kala kumuniɓe kabaru politique e ko nanni muɗum leydi Mali. E on wattu goto o ardiɓe leyɗe CDAO ñande altinere nde dardi laamukoɓe transition ɓe landinde wuteji ɗi e wattu mo juuta sanne. Fedde CDAO holti wiide ɗum na landinani kaltidal yalla dawrude tiallaji leydi Mali ndi.
Kala haldi mawdi sanne hannden to Burkina to, yo ana noddira e Paul Henri Sandao Goh Damiba, kanko wonno hoore fedde mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration sammenimɓe altinere nde laamu MPSR Fousi Nouygal Sarr gouvernement kañe assemblée nationale. Ɓe gaɗi couvre feuide iwde 21h jemma warde 5h bete Wagadougou, himɓe capital ngal kolliti talatare nde ana caggal nde fedde. Mamadou Sama Seygo.
Jamar nde weltinki sanne kurita o ñande talatare nde ujunaji yimɓele kawruti nokku lollirɗo place de la nation hollitinde kuyam maɓɓe e jingue maɓɓe fewde haɓtiɓeɓe. Tiɗalaji ɗi min ji e leyku ƴaɓɓi jiɗa feeɗi filito, minen cuɓɓi président o ka min mimsiti saabi ɓama aadi ɗi o yettinta. Pelle union africaine CDAO kañe oni gaɗi communiqué ngaji hultingol metti keri uddaɗi noon saabi ngol hippugol laamu o uditama ñande talatare nogoy e 2 janvier.
O coup d'état kesso gaɗaɗo le lefol CDAO dañan ko wayliti e jukkugoji ɗi fedde nde waɗi dow Malina. Docteur Abdoulla Sago Dogo andinɗo kabaru politique notake landi Kalifa Goyta do faccitago Mamadou Sama Seygo.
Yama ɗum laato sababu CDAO ƴewtan no fewri ko wondi huccinede hoore leyli fuu leyɗe ɗe. Ko ɗum saabi kuditangaji fayso jokkugoji naɓame pati ɗi laato fuu jinkuji haɗɗoji service ji ɗi gollude no fewri. Algérie ndiɗo leydi lefu leyɗe ɗe maati jaati wonko hani gollude ley kaɗo tiɗalla leydi Mali. Minen miila wiide ɗum Algérie wonko wawi jaati gollude hen, ndi waɗi ɗum e leyku ƴaɓɓi. Ndenno iɗi andani sanne hon ɗiɗo imadaraji so bangal lebi sappo jeegom ɗi unité africaine holliti gouvernement o, min miila wiide ɓe mbawi jaati jabande ɗum.
Sakiraɓe andoji kabaruji fo ɗo mbawa heɓude dow ɓeɓe andeɗe ɗo hel amen Facebook kañum compte Twitter. Gouvernement Mali darti e royaume Danemark wilfintina soldats e muɗum ɓe neldi wara le Mali. Le guɓal Takuba ministère humaninde laamorɗe holliti o kabaru le communiqué goto altinere nde, e wi kanankoɓe leydi meɗen ndi neldugol soldats en leydi Danemark le Mali waɗiraka le kaltidal e kolliti wiide ɗum yani dewral ngal ɓe ceñini hakkude maɓɓe e leydi Europe le neldugol soldats en ley Mali. Jukkongoji ɗi CDAO waɗi dow Mali ɗi ana jokkini latade sababu ɓeydugol coggu kulle yogaji e ley Mali hono sima ton ko sottateno 15 wari handen 24 caggal ɓeydugol coggu muɗum hasindimɓe ɗum hewɓe taki take yiide ɓe kolliti wiide nokkuje kewɗe handen sini a yotte koɗo siman sottete fa tawa ɗum jaate ana tiiɗi fa ɓeydure nden faamu anni ko fati yatara heɓini en ko naati le ngallure nde do faccitago Mamadou Sama Seku.
Le sanke gorto gonɗen muɗum dowda buguɗo en le commune Jobo ngallure Bamako ardiɓe golloɓeɓe na wembi sanne banggal heɓugol sima nattiɗi sanne ɗiɗo wattuji ɗi ndenno yo farati mawɗo e ley ko warata ko ɗum woni commune city Mamadou Diallo.
Min
tagui wiide jaati coggu sima o ɓeydiki wonko woodi banggal stock ka soni ɗum timmi ɗum latto caɗele mawde won guiɗo am mo landimi coggu tonne sima holti wiide to makko toon wakkati joni o e 1,000,000 francs wonatan nattiɗalla coggu o wokkata joni kay sima heɓataki jaati ɗum woni ko holliti Ali Diawara gollowle kenkari to asi 2000 e wima ko grossisen hewɓe ngala fe sima aɗa ɓuuri jonte ɗiɗi hannde
ɗum
heɓataki fe le lumoji ɗi 50 le temedere dental sima Mali fuf Sénégal iwrata hewti kerol hakkude amen e Sénégal na udda heɓugol sima tiɗan joni sima guɗuɗo wakkati joni o yomo leydi Mali moƴinta ɗiɗi moƴinite ɗum no caggal leydi iwrata ndenno yo holtinde ɓeeɗo ɗum wawa fe moƴinde sima wakkati joni o
maximum de leur capacité
fodde dawrude kaɗo tiɗalla mahoɓe cuuɗi ɓe kay darni tafon golleji mabɓe ɗi.
Golleji yambere jeɗɗo ɓerde festival Ogo Bagna puɗɗi altinerede nokku place du cinquantenaire ɗo Bamako ɗo iwde 24 yaade 30 lewru janvier ndu ɓe kollitan finatawa haaɓe dow holde kulle maɓɓe fa wadde jimi e bomi haaɓe sislingal festival darde debbo ley finatawa coggel kokala mayga hawri e fuɗɗode golleji muɗum andi ko Moussa Maylay heɓini en dow faccitago Mamadou Sama Seku.
Yam ton wonno to nokku karutal cinquantenaire ɗo festival Ogo Bagna wone muɗum ñande altinere 24 lewru janvier yimɓele iwri nokkuji kewɗi Mali e leyɗe kerontirɗe meɗen hono Niger Burkina e Benin ko ɓuuri 155 danki gondi darnaɗe markaɓe goni tottaɓe teddel ngal e leygal ɗo karutal jeɗɗo bal Ogo Bagna ana jeyda e ko heƴintina imadraji mabɓe hikka ɗum canggo hoore golleji jogaji to palette la culture défilé e théâtre ɗum no hani waɗede hikka ɗum walda e concert ngaji e ko nande muɗum ɓeɗade hen tottodiral hakkillaji kañum ɗum haaro tawal ngal haaɓe hiroji hina dogon irganda e bouso kabu ɗum na sarta e le kawtal ngal saabi alhaali covid-19 o wiyete gel hydro alcoolique e bonngol masquji na wajibina gilat natirde nokku o.
Huitième de finale Cannes Cameroun 2021 jukkina fa alal bare nde e leyɗe kewɗe fiyoɓe mumɓen hollita wede ñaw covid-19 o won e mumɓen misalu hono leydi Comore e hollitama wiide jeure mabɓe hewɓe kañe ekkintinowo o ñaw o ya e mumɓen ɗum waddini ɓe tiɗalla sanne ley koɓe piidi e Cameroun jamma altinere nde fa ɓeydor ene faamu ɓeɗkeɗɗene Mamadou Sama Seku.
Défenseur équipe Comore Chaker Aladour woni cakkitiɗo suɓede laatade gardien match 8ème de finale fewde e Cameroun fedde Kalachantes Île Comore ɓe meeɗan noon karutal Kane e ley ko ƴaɓɓi tawrama famɗi fuf yimɓele sappo e ɗiɗo ɓe ñaw coronavirus nangui fodde match o ana ɓeeɗo entraîneur mabɓe o e gardien en ɗiɗo gardien go o ɓo kanko kay o barmi ley karutal hakkude mabɓe e Gana leruji seeɗa fodde karutal ngal jokko kanko gardien o Ali Almada caggal ƴewtagol tawraka Kassen Guey ñaw o ka o yamraka fiide kawrtal ngal saabi sariya kesso yimɓe kafɓe moɓe martini kumpa kikiɗe ala ele kaɗo sariya hultama wiide kala joueur tawraɗo ñaw o hankasen balɗe joyyi hettinte sere wona fe balɗe ɗiɗi honno ɗum wowirini alhaali sambinɗo metti kewɗi ele kabaru Kane Cameroun 2021 yimɓele heɓe holti wiide fayso ɓeɗo Kolakantes en kumorɓe ittama kamɓe jatirte hono heɓɓe ɓural ele ngal ɗo kawrtal fewde Cameroun bangge goɗɗo ɗum hultama wiide fay goto tawraka ñaw covid-19 hakkude jagabule en Mali ɓe ɓe piyanda 8ème de finale mabɓe ñande alal bare nde fewde Guinée Équatorial
ley piiɗe Kane 2021 jamma altinere nde jama duñ indiri damal stade Paul Biya to yahunde to ɗum waɗi ko yahata himɓe jetton kedde kehen goto oyo suka ko yahata himɓe capanɗe joyo ndu woni barmuɓe gouvernement leydi Cameroun kañe e fedde kafa holliti wiide ana udditi horongo kabaru COVID-19 o altinere noga e nay lewru janvier ndu kanan ko be docteur en leydi mer en di kolliti wida himbe chapande jeegon e joyo wobbe wonno be nyaw onangi debbe go woni santanaabe didon woni yiwbe ko na leydi mer en di wari don gonde handen do himbe ujinaji noga e jeeno e temere jetno e debbe e didon woni be onangi himbe ujinaji noga e joyo e temen nayo e noga e jeeno woni santanaabe yiwbe yo temere jetno e jetdon sabe beedugol hebugol sembe nyaw coronavirus le leydi meden di le o wattu studio tamani holita on wide le de yontere men gartan e kabaruji di min dokkato on kikide woni di min gartata do mudum e beteej meden barkina o e hedaade micintindo wide fa handen tinno don teddino na dabareji biyar anandena himbe e nyaw o
studio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède, Danemark, Suisse e République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe wattu on nangiri en juude nan holiti on wida di kabaruji fu ando do ba hebude do www.studiotamani.org fa kittino do 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 ba no do numero via mo 37321. Wassalam.
Dow taguji yimbe mali hewbe hande an holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaaji dentorde e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o omo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
dogotoro communiste noddi kam o wi gorko mawdo gindo yewugol maala dogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no gatten min nela mobile docteur emfa nabe hôpital du Mali
gollirde seriyaji dentorde di yo fa rento reno suudu mudun fa wasa sulninde takal lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o lati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kulidu hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawninirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe paabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
le mali wadugol festival ngaji kanye e kawrite godde bangal fina tawa ana gonde be daare nyande fuule duubi cakiteede di tidal gondo bangal rafindena ko kanye e cellal dun hada yifaadi festival ngaji ngade hono hani wadede di kawrite no wonno ko kummini be dun darani inde ande en darani le leedi meden di dun ko himbe meden himbe leedi ni hono himbe leedi be jiirata dun anni ko Mamadou Samassi ko hebini di jaabu di lande
bomako do so yogabe na hulta wiide di do imadraji di hani wadede no dum tidiri fuf yogabe kay holliti di kana e wi be do ngurdam na tidani hon di do fartiji
ma fuuri gardi
nafa mun hani ewede wana kebal mun sandari du nafa himbe fu hani ewede wana nafa neddo goto tan misalu sini nyaw lañi tawa himbe hewbe jonki jim e mursete do makko mi mila wana sabe rafindena gon na nyaw ate himbe daranade yirwere mum ben ilaji bondi wadde hewbe ananata e terrorisme denno den kan darade habude e mudum ko fawi do kabaru nyaw o dabereji biyaade di kani teddinede
les mesures barrières
at sembe kay jabana fi ngo hakkilo be holti wiide dido imadraji din lato sababu kebal mabbe ele de do landule de kambe kumani be kawar mudube ngatana hakkilo kala ko hasindina dum ko holliti Adama Traoré horojo fedde dental RCCM Mali
c'est une activité
golle dido kebal golleji ngatteedi le festival galdu ana jogi nafa sanne ene andi himbe be ambargo wada dum ben kadam no jirwimira golleji mabbe bangal fina tawa tawene di golleji ana jogi nafa sanne bangal hakkilo ngadam fahim ndoki dira hakillaaji gonda le jam e deejal yidum golle ono golle goddo ko fawi do kabaru hawrutingol jama milanto on yal himbe kawrutata le misi deejina nenno ko mbiyami artiste kanyi himbe humini be fina tawa kana kani teddinede
kawrute festival yo jam wonande kebal dum ko holliti dunke kebe Abdul Karim Jamutene o beedi wiide dun hana fi njebo den ko men sabi kulbinali yimbe le yogabe ngadata fewde meden
okune ekonomini leedi wawa yirude sini ko himbe wobbe ngatta watta festival ngaji watta fa cotten kulleje mo neten kollen ko anduden dun eidan kebal leedi ndi sini on dari triangle de balafon kwatte sigaso himbe duran burkina ko duwar leede godde walde hawrde hen jomme otilaji kebal nafa hen jomme mobilaji du kebal nafa le mudon on fu dayan ko hebi